play so entertainment.
Turn it on.
Download it from mylovedeadmusic.com.
True story, I'm a Juni. Banona chungo.
Bring it on.
As you know, kusisila sina pwele mushe juna. I called my side chick. Kipange deti kuma afternoon. Nina pembele lapo kunini ndila parum. Kule sekesha kumupa, she's a big boom. Hapa yankala swanga tele leva swine. Nika sleep off akaenda mailo 9. Kelonga akamba so zive cheni sign. Kusankala koka something akamwamuka wine. Wangu natuma na stata ya kaulendo. Tapwa kambo chetu wa mamimu pwela na mendo. So I called Dano kausa, baby endisa. Nomvela chati, sorry this boss insa kwa nisa. Ataka mwai chona yamba chiveresh. Send my money back, fasiro na chiveresh. Kana zimia chechi phone ino chosa mochi battery. Ninana pira status kana tume baki. But after some time nina tumira Natasha. Enzo mangisa chetu sisi paka buacha. She promised to come, wish you paka buacha. She was like, hello ni makumelela mata. What a good news, after being disappointed. Mulungu sama gona nizimvela che anointed. Story zivi kachi Natasha ni mbama. Nichimwela tu poto ya power. No ni chaila video konje vela momos done. Nitumile ya transport pali mobile man. Natineza pwezo kafika yusinga yako. Nacho ati I'm broke nga nisosi ni pwerako. Ninatuma fosari ya langi za tiafika. Na location pa apu ya kwatu kwa linda. Then I realize kutinae ni kuluku. Nonuza sinza pwela smana ni mange kumutu. Ata choka bose ndi mwema lazo. Musa ni funtika bachi Natasha palitako. Najipapatira no topping a poka 3 pin. I told ya come quick cause my body was freezing. 1 hour later nina mvela cheka no kukudo. Natasha apone na power winner this more. Mubidi wandalama na chitonse la papet plus. Nina chipingila so na chosa kona shit. Nifuno kuira she goes like no we can't do this. Why would you fast? What it ambe koma movies. Nichesa na tini na diri time wapama series. I'm sorry kamfana but I'm still on my period. Niko G, Mr. Frankie Pamungu, May Dogs I see you.